Oh, them is a sir. A warrior man. Yeah, dress like the girl him. Yeah, bleach out the face like the girl him. Yeah, wear ties like the girl him. Fable like I say, you know, say you fully a man and not.
Gaza was a empire. Lego.
Gambia go forward. Haka indi. Ichile mabati mula ifiteti mbindi. Gemo na one love. Ukuli wa chirende. Sona wa pulera. Kamba chile. Umuchushi kubnonji. Sonshi uruwa mwiriashi. Umupondo maikeni. Ikarapashi. Ukwamba pepa krasi. Kwa leva kwa mariashi. Not girlfriend, not boyfriend. Bati mrimasi. Ndikola fumulevo. Teti anshinfe devu. Abantu wa vengi vamona ati. Nariva info. Ufweni fya tefio. Chisende ningefio. Breakfast nindia. Ndire kuisa pamidia. Hile. Nari chinta chalo ne milolo. Delanda fya chishinka. Ke mulomo. Nari chinta chalo ne milolo. Delanda fya chishinka. Landeni pote, inga electioni vote. Inga utunguru shibu piacha ya kampeni. Landeni pote, inga electioni vote. Inga utunguru shibu piacha ya kampeni. Landeni pote, inga electioni vote. Inga utunguru shibu piacha ya kampeni. Landeni pote, inga electioni vote. Inga utunguru shibu piacha ya kampeni. Chasunga pwenka, majani yandita jama. Ndewo mbane nshita. Awete fitala, nanomba tabakwana. Narikosa sana, nga mwana wana mbatu. Futi ndefiala. Presha narikwata, noti kuma heta. Noti kuma hene miba family na mafanzi. Nolo ya posa, ichandishi chikosa. Shala feriu, nolo na lusa. Nomba nshilusa, woy, nine kachimfia. Sorio zendiri pasa ifanishi wafia. Nomba nshilusa, woy, nine kachimfia. Sorio zendiri pasa ifanishi wafia. Game master, sapula ya waza. Nganshiwa pele nishina lusa. Avena waza, avena wafia. Tabafo kuchula, bafuayo kuina. Landeni pote, ninga election vote. Ninga utunguru shibu piacha ya kampeni. Landeni pote, ninga election vote. Ninga utunguru shibu piacha ya kampeni. Landeni pote, ninga election vote. Ninga utunguru shibu piacha ya kampeni. Landeni pote, ninga election vote. Ninga utunguru shibu piacha ya kampeni. Landeni pote, ninga election vote. Ninga utunguru shibu pia zonteni. Landeni pote, ninga election vote. Ninga utunguru shibu pia zonteni. Shaya po college, but ini knowledge. Zambia citizen, efiri paleji. Tiana ka college, shiri waku village. Badabu ati na nomba ndiri salvage. Nine wo don, wendika blonde. Nine wo dollar, ni wewo coin. Boy I'm sorry, glory be to God. Hip hop, ine uri neva ya tupopo. Landeni ponte, ninga election vote. Ninga utunguru shibu piacha ya kampeni. Landeni ponte, ninga election vote. Ninga utunguru shibu piacha ya kampeni. Landeni ponte, ninga election vote. Ninga utunguru shibu piacha ya kampeni. Landeni ponte, ninga election vote. Ninga utunguru shibu piacha ya kampeni. Landeni pote, ninga election vote. Ninga utunguru shibu piacha ya kampeni. Landeni pote, ninga election vote. Ninga utunguru shibu piacha ya kampeni. Landeni pote, ninga election vote. Ninga utunguru shibu piacha ya kampeni. Landeni pote, ninga election vote. Ninga utunguru shibu piacha ya kampeni. Electoral Commission of Zambia. Cops my carry representing
South Combat Gaza Waza Empire.
South Nation.
Those in your choice.
Choice is yours. Savage.
Big up with them man. Up and eat music we are pan them man. You have to know that all right. Know that you have to big up with them man.
How the big thing them? Super, what am I dealing with?
Shima Funde DJ Alfin.
Now freeze bet.